Nandi busenga nensije yo joy nenkuwa kubyenina na era manyi mukama kabaka sebo wenga bokebere mitima echo nacho chimanyi mazimo omuntu omulungi ataleka abali mu muliro nsoba nkuwechi omuntu omulungi atakuleka neboba magombe ye mukama yani alina obuvumu nga gwe sebo ayimirira n'abantu bo ne bwe babanga bali mu katyabaga ne bwaba taata kabe maama empologomange bagobye adduka emisinde n'akuleka waawo awonye obulamu kale sirirekayo kuyimba ku linnya ly'omukama wadakiruka ekiseera kyenaolerawo n'ebikuziro gye tusooka gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga endwadde zaalumanga wafuuka musawo wasinga abayala bakutanda ye gw'emmere ensi gye yeetaaga sasirone kuba fula bomuendo teyera biratata ya doma sebanga umasiga yajukira Lazaro namuonya magombe na wakumanyi tatwagala lwanda bikaze tulabika obalwa sente kabaka Daudi ya mujja mukiralo welinda mukama Achusabo tasubira nabajja mu kiramu oyo mukama sitani be yali yawambanga balinga Saulo abajja ko buzibe kale sirire kayo kutenda linnya ly'omukama wajulule ensozi mu buyinza bwo kabaka ate nazo ne zitamanya gwe byonna mu byonna olina byonna ensi bye yeetaaga
Yeah, I see.